Pan man Shivon.
Magic's anger on the beat.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana. Dam chocolate, kwako janja sina, ujanja sina. Dam chocolate, sema mimi janja sina, janja sina. Dam chocolate, mimi kwako janja sina, janja sina. Dam chocolate, sema mimi janja sina, janja sina. Dam chocolate, tena vanilla, ikimpa toche, anadai rudia.
See you don't have to say it.
Janja sinaga, sina mpango wa vimada. Ningesha konga gali, ningekonga nyumba ila mkwanja sinaga. Vile sina shida kwa diva, vile mina pa bila visa. Katoto kana nga kwenye giza na macho malegevu kama kamekula wida. Baby you are mine bila shaka, kwa uo utamina data. Sema kitu gani unataka, kwangu mambo plan utapata.
Hali uyachumi
nisha zima tani ko room, joni perani ko chum. Sija nikatani nywa sum, akili zikapani lendum.
That's not fair.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam chocolate, kwako janja sina, janja sina. Dam chocolate, sema
janja sina, janja sina.
Dam chocolate,
mimi koko janja sina, janja sina.
Dam chocolate,
sema mimi janja sina, janja sina.